Matiw surawol sappo e go. Nde Yesu yottini ko wi'ata tokkuɓe mo sappo e ɗiɗo, sey o ummi diga ɗon, o dilli emo ekkitina emo wa'ajina nder garije e sharen ngel yaha yagaɗowo baptisma surama nder suudu shural. Nde o nani habaru ko almasihu waɗata, sey o noddi woɓɓe nder tokkuɓe mo, o liliɓe to makko ngam ɓe ƴamamo ɓe mbi'a, an woni almasihu mo ɗum wi'i waray ko min keɗo goɗɗo. Yesu noti wi'iɓe, njahe mbi'on yahaya ko nanuɗon e ko ngiɗon. Wumɓe e mbumta, jaraɓe e njaaɓa, goduɓe nyaw nyamojul laral e njamɗitine, pahuɓe e nana, mayɓe e ummine, ɓe ngalana e nga'ajinane habaru belɗum. O barkiɗinaɗo neɗɗo mo alayi holakiyam. Gaɗa lilaɓe ɓen dilli, sey Yesu fuɗɗi metanki yimɓe dow yahaya, o wi'iɓe, ɗume njaaɗon raroyki nder ladde? Kuɗol ngol hendu dimbata ndaroyɗon? To naa non ɗume njaaɗon raroyki? Neɗɗo ɓorniiɗo linshe boɗɗe? Naa non, ngam ɓornotooɓe linshe boɗɗe e laamorde ɓe ngoni. To ɗume njaaɗon raroyki? Annabiijo? Emi wi'a on goonga, o ɓuri annabiijo. Kanko woni mo Allah wi'i nder aayaare, raɗɗum mi liloyay lilaaɗo an o ardo yeeso maaɗa, o mo'inan ma laawol. Emi wi'a on goonga, nder ɓe rewɓe dañi fuu walaa ɓurɗo yahaya gaɗowo baptisma mangu. Fuu e non ɓurɗo famɗuki nder laamu Allah ɓuriimo mangu, diga jaamanu yahaya gaɗowo baptisma haa wadduki hannde. Laamu Allah e torre, torrooɓe laamu ɗum e ngiɗi teeta ɗum e sembe, ngam defte annabo en fuu e attawra metii dow laamu ɗum naa yahaya gaɗowo baptisma wari. To on jaɓay ko ɓe mbi'i yahaya woni Iliya mo ɗum wi'i waray, gooduɗo noppi nanuki fuu nana. Ko nandinaymi yimɓe jaamanu ɗu'um? E ɓe nandi e sukahoy njooɗiikoy nder luumo e noddindira e mbi'a, min duudanii on duudaandu ammaa on ngamaayi, min boyii bo goɗɗo maayi ammaa on boyaayi, ngam yahaya gaɗowo baptisma warii nyaamataa nyandu yarataa ndiyan ina bojan, sey ɓe mbi'i emo woodi ginnol. Ɓii neɗɗo bo warii e nyaama e yara, sey ɓe mbi'i raa o o beelaaɗo, o jaroowo, higoo jaɓooɓe sheede leydi e gaɗooɓe hakke. Fuu e non tokkuɓe laawol Allah fuu e ɓe kolla kangol woni goongawol. Sey o fuɗɗi haɓanki gariije ɗe o waɗi kuuɗe kayɗiniiɗe nder majje, ngam yimɓe gariije ɗen tuubaayi. O wi'i, yimɓe gariiri Korasin, on boni. Yimɓe gariiri Betasayda, on boni. Ndaa kuuɗe kayɗiniiɗe gaɗaaɗe nder mooɗon, ɗe ngaɗanaama yimɓe Taaya e Sidon. Ndaa ɓe ɓornake kolte kollayɗe wannaare, ɓe njooɗake nder tooka ngam holluki ɓe tuubi. Ammaa emi wi'a on, nyalde jaango Allah ɓuray yurminanki yimɓe Taaya e Sidon dow mooɗon. Onon bo yimɓe gariiri Kafarnahum, on kammii ɗum hoccay on yaaki dow? Naa non, ɗum nattinay on nder ngayka hiite. Ndaa kuuɗe kayɗiniiɗe gaɗaaɗe nder maaɗa, ɗe ngaɗaama nder gariiri Sodom, ndaa endi ɗon haa jooni. Ammaa emi wi'a on, nyalde jaango Allah ɓuray yurminanki yimɓe Sodom dow mooɗon. E sharen ngel Yeesu wi'i, mi yettiima nyaako am mo dow, joomiraw dow e ley, ngam a suuɗii fii ɗu'um to gooduɓe faamu e anndal, a hollii ɗum ɓikkoy pamaroy. Non nyaako am ngam non welamma ngaɗa. Sey o wi'i yimɓe, nyaako am hokkiiyam koo ɗume, walaa annduɗo moye woni ɓiɗɗo on sey ni nyaako on, non maa walaa annduɗo nyaako on sey ni ɓiɗɗo on. E mo ɓiɗɗo on yiɗi anndina nyaako on. Ngaree to an on fuu donndiiɓe donle tedduɗe, mi hokkay on siwtaare. Tokkee ko mbi'aymi on, ekkitee to an, ngam emi woodi hakkiilo. Mi lesninɗo hoore, nden ɓerɗe mooɗon baltoto. Ngam ko mbiimi on gaɗon, ɗum saɗaa waɗuki, nden donngal an tedda.